song, yeah. Nobody bought them.
2026
with the wheelers.
It's your boy Drex.
Choma kusogolo, kwa chimbombo chambuye. Weta muni kalipilolo, muni dalisa. Ambuye muni sante. Nokali chomkanga muka mudaliza. Ambuye ninga tote. Panjita yenu melesa ni pempa pamlaini wa sugar ni sashote. New jila munjila PPP. Basa kila mwine bapeza, yes it's me. Sonjela manyumba mayadi. Basa kila mwine bapeza, yes it's me. E plus mapati kuskulu mu graduation gown bapeza, yes it's me. Chikwa team kachisi, akwatila nindani, I guess it's me. Blessings follow me, I declare and I decree. Chino chaka kaleza mtachiona, basukulu wamfwiti. Blessings follow me, I declare and I decree. To be wealthy and healthy and happiness upon my family.
Wakafike kono mbate hapa wena ufikako.
Wafikako, si hapa leno wafikako.
Aze nzole na kuti Suza kafika koma njezi hapa we wafikako.
2026, ladies and gentlemen, let's go.
Chauta si mtu wawe ama mama pengo. Senga hale niwe nekele. Aze yasa te mtu wawe na mkula ema kwa posi. Na muminga za kiti zose. Somebody sangala la Kuna kuni pundiliza, ezo nina kulibi, we usaenda, yeah. So shita za kuziza imili leta waka pele, kubize kuni kambilila. But one thing you should keep in mind is Mulungu sama kona kwanu, alipose ama fika kwatu. Nintaweza beda neneza jatu. Inibenzo ni kanda, apabama ni konka. Mulungu apana ni dalisa. Inibenzo ni kanda, apabama ni konka. Mulungu apana ni dalisa. Abaleti Tegwa kafike kono mbate hapa wena ufikako. Aze nzule na kuti Suza kafika koma njezi hapa we wafikako. Chauta si mtu wawe ama mama pengo. Senga hale niwe nitele. Asile sate mtu wawe na mbula ema kwa posi. Na muminga za kiti zose. Sombali sangalala.
Let's go! Africa all stars. Zambia, yo.
Money, they're just robots. This man, Mr. Robot Sucker.
Downloaded from westhitmusic.com.
Download.